kukimbia, ukaniacha naumia mimi.
Mara ngapi nimekufuata fata kukuhusia,
lakini wala kusikia we.
Kipi kimekupata pata ukakimbia,
ukaniacha naumia mimi.
Mara ngapi nimekufuata fata kukuhusia,
wala alikusaidia wo.
Why you made my heart been running low? Si ungesema miso chagu. Why you made my heart been running low? Si ungesema miso chagu.
Now, now, misifai kuwa nawe.
Sitaki kukubali tu kufail, takazana kesho
na mimi nitapata mali.
This is for your Rudy girl, unifanya mento kaniona misifai. Sitaki kukubali tu kufail, takazana kesho na mimi nitapata mali.
Why you made my heart be running low?
Si ungesema miso chagu. It's running low. It's running low. It's running low. It's running low.